Check. Check. Auto man. I really wanna know, I really wanna know, Mwana wa bazano, woli na che wankola. We nkutunulako, omutima nga gwesika. Chirabikuli na mu loving me, munda mu mutima guli na mu loving me. Chirabikuli na mu loving me, munda mu mutima guli na mu loving me. Rajji tonyamba nompana, Rajji tonyamba nonjagala. Rajji tonyamba nompana, Rajji tonyamba nonjagala. I really wanna know, I really wanna know, Omukwano kwo gwankuba sirirabya Rwanda ba. Wansisinkana obulamu bwange wakyuka. Kati nyo ya goma zinywe, omutima gwe ya goma zinywe. Obulamu bwange wakyuka nyo, kuba lwe nakulaba ku lunaku luli. Wampisa misoli soli, notamanya mukyendi kyoli. Rajji tonyamba nompana, Rajji tonyamba nonjagala. Rajji tonyamba nompana, Rajji tonyamba nonjagala. I really wanna know, where you belong, girl. I really wanna know, where you belong, girl. Omukwano kwo gwankuba sirirabya Rwanda ba. We nkutunulako omutima nga gwesika. Chirabikuli na mu loving me, munda mu mutima guli na mu loving me. Chirabikuli na mu loving me, munda mu mutima guli na mu loving me. Rajji tonyamba nompana, Rajji tonyamba nonjagala. Rajji tonyamba nompana, Rajji tonyamba nonjagala.
Do you love it?